Diego B.
Umutimura kumbaza utese yagiye kunasangiye kabisi none agahiye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini imisi ni mibi kubeshya ni kubi baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana nibyari kuramba kumbaza zitese yagiye kwigiye cyari kigeze ngo muryohe muryoshye ibintu nibishakwa ahari uza kubimenya nuba warasize gusa baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba
Diego B.